ZY.com.
My name is Chilewa. Mr. Z.
Diwewe kampwa heafe. Olo wakambe panji sinisa kusia. Diwewe kankavi lafe. Olo walande shani shaka kushe.
All smart on it.